latest music.
But I'm gonna sky bread. Arube. Alo sorry sana kopano kimata ha
mata
ali gali kali famo bile basike bakumata
basike bakumata
yo kanyanda bale kana bakakumata alo tonda ni bana baluna bakatonda
mwana unosi hauko ni kutuma na alo mire kakozo alo sieza kuloya na
Pana que mata bane, tanti sale sale fa bane, al solisane, al solisane.
Al solisane, ulilutwane.
Al yeni solisane, kakuli kopano ki mata.
Al yeni solisane, ulilutwane.
Al yeni solisane, kakuli kopano ki mata.
Al yeni solisane. Ulilutwane
alueni luswali sane nakuli kopano kimata
alueni luswali sane kulilutwane
alueni luswali sane nakuli kopano kimata
Basita prophet musirwani yemula pela mulimu kiwani Bali pati ni mina musirwani Yemu wata kubusa kimane Wabale kisamiro mamisika Wobusile kubanga kulipika Mwali bali balwanela mipika Yomu hulu ni mwana na bahamika Kuwa fasitulo konji walinkau Hapa ya pazizwe mulyadi walitau Kwa litulo bali konjibona Zeba eza kuna
alikona Alikoni uswali sane Kulilutwa ne
Alweni uswali sane Kakuli kopano kimata
Aluyeni luswali sane, kulilu utwane
Aluyeni luswali sane, kakuli kopano kimata
Aluyeni luswali sane, kulilu utwane
Aluyeni luswali sane, kakuli kopano kimata
Aluyeni luswali sane, kulilu utwane
Aluyeni luswali sane, kakuli kopano kimata
Aluyeni luswali sane,
luswali sane
Max Low Nico now Afro J Bagai Yeah Sky Bread Arupe Gambela Wandel Mr. PM Chakwa Habla Habla DJ Alfeche on the